hata kwamba tena naniita uzuri kwake mfano hakuna akasema kwamba nampenda sana alafu akaniachia namba kiganjani mwangu alafu kapotea akasema kwamba anaitwa nani akasema kwamba natokea wapi alichosema yeye siku moja tutaonana Nikastuka, mara simu yangu ikaita Nikapokea nikasikia kiss, halafu kasema Zaidi sikiliza, ujue nakupenda sana Ujue siwezi kutenda Ila naomba utambue, mimi ni jini Hapo akakata simu Anasema ananipenda Anasema hatonitenda Anasema ananipenda Jini jini ananipenda sana mimi Anasema ananipenda Jini jini ananipenda sana Anasema ananipenda Baby Anasema hatoni tena Anahitaji jibu nikumpa Ukweli kwamba ni mzuri ila kumjibu Moyo unasita Anasema ananipenda Anasema hatonitenda Anasema ananipenda Jini jini ananipenda sana mimi Anasema ananipenda Anasema hawezi tena Anasema ananipenda Jini jini ananipenda sana
Wapo abalini na wapo alizini Limnadi tupo na utuwa safili safarini Tuwezi kumtenga uyujini ananipenda kwa ni nae Niki umbeja po kuwa anagenda Na haki ya kupenda kama unavopenda wewe Wanasema ujatulia na ustaki nipepewa Kama pete nisha visho na subiri nyungu zafe Tili wali tukufushwa Mami shasikia story nikaona bolo singe kwepo Kablo ja ingia geto na vuma upepo Zena nani kiss kwenye shavo mala tatu Pia kitembea uwapeni wa muone watu Mala nyingi anavaa vitu vya kunga Pointimenti zetu pendi tukakaiba Kila sana nukia uyujini malikia Siku mbini na msifia tuli wanishi Najifia
Anasema ananipenda Anasema hatonitenda Anasema ananipenda Jini jini ananipenda sana mimi Anasema ananipenda Anasema hawezi tena Anasema ananipenda Jini jini ananipenda sana